Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Miɗen altinere sappo e nayyi lewru octobre hitande 2024 sakiraɓe hiɗiɓe to gonɗo heɗade hejude amen ndi leydi magal muɗum beete hande fuu mi calmina om sanne yontere ɗiɗoɓal kertanaɗo lewru himme yurmere kañe haaɓo fewde taw ko woni yimɓe bangue kana woni jokkitade fahamde leydi amen ndi to le gallure bamako ɗo mballi gattere fewde yimɓele ɓe kasaraji jiyanɗam yettika seeɗa seeɗa waɗirtele ga laamu gawoto ka yimɓele nawruɓe oɗo bangal oɗo golle kana wondi wadde to im madaraji e wawi fou fafawo ɓeɗo yimɓe nannugol fayeto ya yeeyugol kaaki nawtirteɗe banggal haala ɗe noddirta kitte starling ka ko sindano ko imminama kana koɓe leydi amen ndi holiti ɗum jeenayyi lewru octobre ɓettindu lewru octobre ɓettindu kan maroko hitan 2025 jagabule amen ɓe han kasen kañum en ka woni ardo guɓal i caggal koɓe keeɓi kawdo leydi guinée bissao aljumare ɓettide hay dunki andanam ko waroji ɓiliɗe bilki sembe calɗi kañum en ka holiti wiide piyoɓe amen ballon ɓe an han tinnade faham sakiraɓe hiɗiɓe ɗon sembe kabaruji ɗe min jogani on beete hande bisimilla moɗon ɓe heɗade ɗum ortal nogay e jeenobo lewru kertanaɗo himme yurmere kañe haaɓo fewdo ko yimɓe takkite bangue koka ana wondi jokkitade faham beete hande mi gaɗam imma daraji nawraɗe banggal yimɓelle mallu gattoɗo fewde yimɓelle ɓe kasaraji jiyanɗam yetti woodi mowoɗi laatiki sababule leydi amen ndi yettinde kasaraji yimɓelle hewɓe gonduɓe domde fa le ñalawma hande o himme mballigo yurto yimɓelle joguiɓe anniyaji lobbi fayeto kara koɓe leydi amen ndi l'école sur l'école sega diallo bojola commune ɗiɗoba disi bamako ɗo yimɓelle ɓe jiyamedi ɗi yaltini nokkule mum en kañum en ka holiti wiide fala ñalawma hande o wala fuu balligu moɓe keeɓi haade laamu sigu fayetto sigaso yimɓe gomɓe to mumɓe kañum en ka holiti wiide ana wondi wadde imma daraji ɗi wawi fuu fafawo ɓeɗo yimɓe fa keeɓen famtara anen ko Moussa Agma ha heɓani am do hendo festago sita sidiɓe
maymouna sininta kañ e strantus sogodogo ɓeeyo yimɓeɓe bonalaji jan hewti ɓeɗo wolli cuɗo lekkol noddirtenu Sega Diallo le dene bosola watti joni ɓeyroɓe holliti ana hasigin e balleku mi heeɓi balleku uñaji jeene galle foof ko wonga caggal muɗum mi hokkama kasin gawri kiloji noga e joyyi goto amen min jaati sukaɓe jeɗɗon joguimi mi heeɓe balleku guidinu lewru daari ga fande ndu lewru darade noon hoorede sullikol tomi woni o kañum faabiki amen noon seeɗan le genni sigaso fattade segu jamar ko hemuɗo ana wonde wadde balleku fewtude ɓe yimɓeɓe bonnaji jan hewti mais waɗi noddagol fewtude e baali onzingaji ko heewi yalloɓe faabo menen ɓe bonnaji jan hewti min miɗe yeelo jaati watti fou wadni ɓe yimɓeɓe bonnaji jan hewti balleku gami wala kalsi ɗu e tawede fou minen kalnaɓe haalaji ko ɓuɓɓinda ɓerɗe meɓɓe weeti fou somi waɗi defande miɗa hokkaɓe koɓe ñamata ɓe yimɓeɓe bonnaji jan hewti ana waɗa noddagol fewtude e laamu on fattade baale onzingaji e nandal muɗum yalloɓe heɓa balleku fattade kasin ɓe heɓna nokkuji ɓe walta no yoppirta cuɗli kolli
madame Camara Djelika Sillaye goto e jiɓɓinowo golleji kañu e nancinowo haala fedde ndeɓe noddirta association malienne pour la solidarité le wi makko galleji ko ɓuuri temedde tati woni ko ɓe paabi le ñalawma hande o banggal ñamri kañu eko nandi muɗum le laamu gawo oɗo debbo ɓami aadi ɗo wiide le région sigu fayetto gallure bamako nde balligo o ka waram jokkitade nga o wi eɓe kasindini e fabamuya fewde e goldi fabamuya goldiɓe mabɓe yalaɓe keeɓa jokkitade ɗiɗo golleji fa keeɓen famtar anni ko haltani Halima yettara
to gawo min gollida e NRC min dokki kake temet tati gollirde kañum e kalis beele maɓe ballito to wuro Bla min dokki kake temet joyyi minen e gollidoɓe amin UNFPA min dokki sukaɓe rewɓe mawɓe koɓe mballitori sa'a al aada mabɓe kañum e kake ko rewɓe cowiɓe mballirte e balɗe garoyoji min jiiɗi pewjande yimɓe keɓɓe caɗele e toɓoji ɗi ɗobo makko ɗo minen e UNFPA min nodda pewtuɓe e balluji kañum e ONG paabotoɓe yalla amin paabo
yimɓe
andoro ɓawi tottude hakkillaji moɗon fuu ɗo ɗiɗo kabaruji ɗo hello amin Facebook naɗu compte X mom noddirtano Twitter joro courant anale commune kolongo gorko goto maro duuɓi deɓe kañum ka tew muɗum yitama tum oɗo gorko holitama wiide yolikele mawi mabɓe goto tum ɗo waɗi aljumare sappo e go o lewru octobre hitan 2024 tew makko ka yitama beete asawernde ɗon sappo e ɗiɗi lewru octobre ndu caggal ko kana koɓe gomɓele on ɗo nokku andina ɗum ka sara makko ka yambirama wadde sutaraji makko nannugol fayeto yeeyugol kaki nawtirteɗi banggal yettinde haala ɗe mi noddirta kitta starling ka ko sindano ko imminama haala muɗum haalama aljumare jeenayyi lewru octobre hitan 2024 le bato ministre en gaɗɗo le yontere nde le wi kana koɓe immingol oɗo simmingol oɗo anniya ka fana muɗum yo fa immin tewtude imminde kan e hadde natugol dido kaki gollirdi le lindi e mangal mudum fofa keban famtare anni ko imirana kilo mayga hebani am do hendo fetango sita sidbi
le batu ko noddirte conseil des ministres lamo fi dabireji yalla kaki ko noddirte ki sarling an heba nadde le leddi mallin ko yata hono libbi jeegon be holliti wi o dabiri fiyama yalla kulli beme ande bamade kongi jamaren an heba natade leddin ciagal modon lamo holliti festabe hadi ciottugon di kaki le leddin be mati nukuje hewde leddin yimbe ana golida di kaki ko he modon du dun watawede jungo yimbe an nyaaji bondi le wi communiquer ministre be hunci ne tongande naddugal di kaki ka ciottugon di kaki le leddin yalla dabiri liban hebe fie hondi gineji wawta gollirede be holliti fa hannen be wadi imadraji bangi yimbe noddirte operateur de télécommunication yamirabe gollirede di gineji watta hajjire hono di gineji warta gollirele leedi mallin kare lamado kedan fu daamudun fottaade leede ittinirte kirol
Eliminator kan Maroko hitan 2025 jagabule amen be ka tapi leedi Guinée-Bissau sapo e go o lewru October hitan 2024 stade 28 mars to be ngati be badel gotel be keba fe baddu goto o do kawka latke sababu hanka senka ardinde leedi amendi e le gubal IES o leedi Mozambique be kebi tobbe jiddi be do kebi Mozambique hebi tobbe joy Guinée-Bissau tobbe tati gadunke andan be kabaruji bili e bilki sambe chaldi kan en ka holiti wiide jagabule en leedi amendi ana hanin tinnaade fa hamle nyalom hande fa keben famtar anni ko Moussa Boli goto hakkun mabbe haltan sita sitibe festa mo kanko hol
le match a été très laborieux
pire balloni tidi san festa giddi fuddo fatal timmode mudun fiobe balon leedi malbe wali imadraji mawdi do leedi Guinée-Bissau jagabule leedi malbe wana imadraji mawdi gaddo e tawete lonka wartide bi ngasa fami a tawan handen jagabule meden be yimbe kespe tan kapondrabe ciagal mudun do ekinto mebbe on do neddo kesso o andan be fiirta san dudu yo hune tan ko me hakkile ene pire balloni sabu ko hebe piobe wawa pire tofon ngako wami hal tan fiobe meden men yo gubal tan fuddinga muinede to o ekintino keso mede tijji le nyalade warande be warambe hollita bawde mebbe faywasiide yolande yimbe be ware pide hannembe li watti joni ana tidi be wada imadraji mawdi haweniide gafani ekintino ana wafide dabireji yalla jagabul ben heba huncina horena pirtano
mi kotiram le lamu dire to wonto cuudi classeuji didi fa to direction goto kany e magasin e nyegeji tati utta to sappo e didi lewru October hitane 2024 dido golleji ka fu fedde mi noddirta fom pedrias kany e lamu leedi amendi dardi sadda mudum idum wara e miloji chapantati e jeddi sefa il wonle nokku mo noddirta go for undo le commune urbaine dire
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
les vidéos god njiltina do beme ande to le wakati chakiti dido tiktok bur fu do tiktok han e whatsapp ka holiti wede petrol be yama le ngalore tenza watan ana le region kidal min tewti ando to taybdum gonga kedna sita sidibe
le video goto yeho minti goto e second ngaji sedan a yan ana winna wi petrol matamal leedi mallin le nukku noddirteedo tenza watten mudina o video ana holita le photoji mudun horebe leede ayes le o video anana neddo goto ana janta ton ga watta hajjile hen o video hollitaado yo penem alejo kirino sabi le lugan goji amen wadadin metawi o video yedama le helloji beme ande kewdi geddel hitan o nyaajide noga didi le on video dum hollitaama wi leede algerie o video mudina to yimbe lugotobe nukkuji to wa hebede tegal modon kasin won nukkuje o video ko yedade bem andeden le lewru juin hitan udnya diden noga en nay le hello ko noddirte compte x le on video goto du ana mate ton wi petrol ana itte on nukku goto micitunde fa handen wi o video hollitaado wana hitan hikka wada tegal modon du wana video fe goti mudinaade leedi mali ma hollitan kabaroji mata de leedi mali
toboji modi di ilameji ngadoji kasaraji jokiti mata di bamako do fayo tol nokule kewde leedi amendi kanye kalsi ngarodo faba me ele seriawol kunchono hore jawdi hitan 2025 go voteji leedi amendi kanye yambingol nyaloma kertenado post woni ko hala mudum mema sanne lo yontere bittinde fa keben famtare anniko Amadou Sadio Camara hebanem do hendo festa on sita sidibe
en fuɗɗino kabaru meɗen ko jantata ɗo Moussa Kadji wotiŋaji warande waɗele hitande ujunaje ɗiɗi e noga e joyyi le batu ministre en waɗaɗo yontere ƴaɓɓine ɓe holliti walle sente wi ko yaata milliardji capanɗe jetti e milliji temeɗe jeɗɗi e capanɗe joyyi sefa wonko hani yeɗede e wotiŋaji warande waɗede ñolman heyɗinaɗo de poisŋaji waɗama le jeene lewru octobre sesel suɓaɗo leni hitane holliti kaldal kay hunjunugon hoore jaleniɗi le adna foof e maggal muɗum ɓamde kay ƴaɓɓirade Tumbutu fatade ñoruji sahel poisŋaji keesi muƴƴinaɗeɗen nokkuje jamari ko hemuɗum holliti weltamadu hen sanne en timna kabaru me yonterne du bonelaji janko waɗi yontere ƴaɓɓine le guenne bam ko kay en lamorɗo yogaji ɗe leydi so tawi le guenne kuccala yimɓe joyon wonko yonko meɗen heddi le ɗi bonelaji jan fottade kasin kaake kewɗi ɗu bonniramɓe mali metto holliti fa handen wi toɓo sattugon jokkina fa lewru novembre
sakiraɓe ando ono mbawi hewɗude ɗiɗo kabaruji fuu dow whatsapp amen hamkasenka o gaɗama capan jeɗɗi e joyyi capan jeenayyi e jeenayyi capan jeɗɗi e jeegom sappo e jeenayyi nawdu on jeehi waɗude tour ɗo icone amen facebook ko to o ñoƴƴito icone amen whatsapp fa jeehe fe nokkuɗo e seeɗa yewtere amen e wawa jokkitade leydi amen ndi hitande hikka toɓo ngo latike sababu waddude kasaraji kewɗi li hem guriyaji ɗi fayetto goriyaji ɗi fayoto mayohiɗi ka heewi fa ƴaɓɓiti ɗum latike sababu yettinde kasaraji kewɗi yimɓele hewɓe le sahal wuddu fayoto ɓalliri leydi amen ndi hono fu ɗiɗo kasaraji wawi waytirede so waɗe hunde ko nafata dunki andanaɓe kabaruji ɓiliɗi e hawwaloji kañum en ka holliti wiide ana gonɗi jikkini jikke lobbo fewde e majjum fa keɓen famtare anni ko fati yetara waɗani em dow hen dow magazine amen ballode l'environnement ñalawma hannde oɗo festango sita sidi ɓe e ñalleejam
le sahin leydi le guenne gundam fattade ñafuge hooro télé fattade fagibine ɗe nabbe acci hewde ana fota duuɓi capanɗe jeegon ñolman hannden ga hikka janɗa sattile ɗe nabbe sanne ɗum ko holliti kanko Mohammed Amir Yatara goto e remo le cercle ñafuge
présentement
joni ndiyam ɗam no gabbiri ni ina hulɓini nawre hooro kañum gonɗo finatawa ndiyam nan dara bonnuɗo ɗum hannde no ndiyam ɗam arirta ni so dañani ko mbaɗɗen ma addan en caɗele miɗen kuli sanne
et la désolation
linel lamorde water kasin mi heeɓi tun remoɓe yogaɓe seediɓe ɓe holliti metti mabɓe sanne cegganɗe jam bonni guese mabɓe ɗum ko holliti kanko arkia buuri goto hollituɗo kañum wowa yiɗo honde ɗan janto hon
ayo carriére goto
amin gondi e caɗele ɓayni ndiyam ɗam nan dara bonnude guese amin
ujun foo
ɗum gonga jaati bonanaji satti sanne ɗum ko holliti kanko Abderrahmane Sanogo goto anda kabaru hawaluji gaɗɗo e tawede fo holliti miɗan jan festa ɗum waddi bonala dabiri an wawi fiyede ko jamara naftirta muɗum le watti waro ɗum kanko holliti
soko ndiyam ɗam yoyti no kuuji kewɗi moƴƴan e ndemal le kuule kewɗe e huɗoji kewɗi puɗan ɗum ne moƴƴi e dabaji e yimɓe ndemoɓe goto foof ne andi ndiyam ɗam addan liɗɗi kewɗi e nokku he ha waktu
juuɗo
caggal kanko Abderrahmane Sanogo gawsu berte ɗu yo neɗɗo goto anda kabaru hawaluji o holliti wiso dabiriji fiyama ana nato saabe jamare daɗa sarde kutteji ɗi bonanlaji jan ono hollita fa hannen dabiriji hanɗi fiyede
donc yade
eɗen mbawi marde liɗɗi to nokkuji keɓɗe ndiyam ha heewi ɗum ko banggal margal liɗɗi joni to banggal ndemal eɗen mbawi remde to marten liɗɗi ɗi ɓuɓal ngal ma ɓooya huɗoji kewɗi puɗan ɗum ne moƴƴi e margal
dabajiavantage
dabiri yogaji ana wonde fiyade kasin le nokkuji yogade leydi hono misal le guenne yoroso hayeɓen ko heewi muɗum ana wonde e fiide briguiji e nanal muɗum hannden cotta caggan so toɓo on darkin
nden caggal ndungu lebbi tati tan cagol ɗo min piyata tuufeje amin yoran no ndiyam ɗam heewiri hikka ni ɗam heddoto ha lewru mars e avril amin gandi min keɓan ndiyam komin jarniri jardingaji amin hikka foof rawande ndiyameje lewru mars joori gila lewru février kono hikka ɗum waɗata en keɓan ndiyam ha lewru mai e
juin
muñan fatata fiide dabiriji lobbi ɗi e nannal muɗum won dabiriji ɗi jamana hani fiide saabe weltago watti joni ɗum ngu holliti yoga andu kabaruji weltago watti ɗum ngu timminta yewtere meɗen ko noddirte magazine parlonde l'environnement allah holli en jontere warore